on and on and on. But baby, nini ushani kamata usije mbua mibiduka nibidua nisore ndani visirani uwe na mi chuwe na paka usije mbua kanipa leo japo muda nilimomba kuwa nawe bati ya peke achanogewe umekausha vidonda. Right and I need to know you quick. Najua mwenyewe nachopata sijaona. Haha kwa simi be. Right and I won't make out shave it on. Usiku masaja mgongo. Wome nitoa tongo machoni. Siwezi kusema uongo. Wendo mkalia nyongo. Nikupeleke nyumbani kwa mama tani akupe tenge. Right. Wepangu na thamane upimwi kwa mzani. Baby asante, baby asante for love. Asante, baby asante for love. Toka Mungu na mama unafata wewe baby. Chunga sana uzungu na drama. Chungu sije nipe tabu. Na vya kupenda mwenyewe sunajua. Nifanye nini tuishangaze dunia. Kwa vingu mevumilia. Labda mahini moyo nisha kupatia. Sambono na nipenda sana. Papali kwa ma walopita na waza. Na mini shajibiga mtama. Siwezi dana. Mimzembe ushani lemaza. Usiku masaja mgongo. Ni wame nitoa tongo machoni. Siwezi kusema uongo. Wendo mkalia nyongo. Nikupeleke nyumbani kwa mama thani akupe tenge. Hata furahi wepangu na thamane upimwi kwa mzani. Baby
thank for the love, thank for the love.
Asante for love. Asante kwa busara na upendo.
Asante baby. Asante for love.
Baby.